But it's a goma, it's a matavi.
Here's another one.
Yesu bindani ambanyo.
Hello.
Driver.
Madam President.
It's been a long time, Kani,
but yeah.
I wang it. Toka Mwanza panga ghetto da slum. Mkuwa mtoto Mr. Blue tabasam. Umi unakwenda Mario bia tam. Chunga utapakuliwa mzee Birian Maria mzee. Wenzako si tunathamini muda. Machozi jasho na damdo tufungue masha. Wanamu wa Mikocheni wenye mafek macheni. Lombo kisikia hinu makalam na peni. Kaki papa, kaki afande. Unashindana na baga funa kaki makande. Bonjour papa, sali matante. Aujourd'hui, rap city Mwanza asante.
Usikai tu mtani uku mechil na machis. Hata kama hauna flow, kipiga picha sema ndizi. Soko pekuji kwa uneza toka takwa ftiz. Mina haso soka nza na hit public izi. Sefi tiketi siko sold, watoto wako bold. Switchi ni too cold, afu mweti tino share gold. So Shanghai wano kisign kwa na unachonzidi kipi. Mipila kama crown, malume na miliki. Wocha wa mwisho show guide fanyeni ya mwambiliki. Kwenye show na pigia mbo Gafni zangu atimiliki.
Makafeli tangu alipokufa pack. Fegi nyingi dakika tano tushavuta pack. Kichwani mvi unazificha kwa masupa black. Haipunguzi umri yo mzee, so get your future back. Amekushauri mother umechukia.
Uo si uchizi.
Amekushauri father umemnunia.
Sandoni.
Wadogo zako na wakwaza wanaumia. Over 40 years na ujawai waza familia. Taki kazi kutwa home tunasubiria nguna. Unapenda pombe hela za kununulia. Una unadeka ni kwa shemeji ya ni mchizi ya limuwa sister.
Brother chunga mziki wa una tatoboa speaker.
Hey Buddha, hii ni ngori ya inatone. Milele ntawaficha kawigi na mwenye kome. Mnikome, keni chini mnisome. Hivesi na mabriji kaimeandikwa na pakome. La haula, akili mtaji sosura. Hauna pesa, wezi kumiliki paula. Weki gagura, jipange. Huna unachomiliki, zedi application ya mange. Nye wazawa mtatuweza kweli nyinyi. Soboni ya iya si Christmas moja mjini tu. Mtali wataku, DJ shika hapo. Na nkepiga wanauliza, nacho mepigaje hapo.
Hivo msini weke kwenye list now. Kwenye rap mini god, don't judge how. Alafu sheki cheki usome kapi nyao. Beki zenu mbova zini kabi mi pesi town. Tandanganya nini mi bon. Hia hia ustana pesa vinafanya wana nita. Dia dia kila show kila pepa na bukua. Mia mia wakisikia nipo kwenye mic wana fear fear. Usawa bongo wana utashimika ukipata maslai. Hila ukikosa pesa utapata sifa na UTI. Una hela na umechill to my ghetto why. Babrai umlu na kwenda karaga bao.
Hakuna time I can be. Dakika wazijirudi. Yani hapo lipo mishe zinapangika. Na usipojipanga ndipo tapanga mipango wenzako. Kila mtu ana ndoto wanatimiza chache. Bado kijana vipi mbona umejikata tamaa. Lika ikipanda una check la mtu anapita. Miaka inaenda usimami urembo unaisha. Hakuna story zaidi ya kukimbilia boli magoli. Shots on target na tunaboli. And life and profit but we keep rolling.
Let's go.
take five now.
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 Take five now.